tulabe nina ochente sa ngate chitu yamba okuba mu mirembe obuzibu obusingo okulemye nyamaka luba lugambo aluleta mubi na yate na uliriza na ye mchamu temuta kuyomba yomba bulikadde kulwana lwana naba noba nobe nkumu luba lugambo katimanya
tali ya rumiri wakatali na chigenderwa gwe manya abantu bazibu esero zibu nyo omuita muno wonga munyumya gwe museka umbe mirembe joji muruma tali ya rumiri wakatali na chigenderwa gwe manya abantu bazibu esero zibu nyo
gaterede wali aba ulire salwa mtikundi asingatia anyirira atia bwatio abo baba bakambwe nyo ayia na magezi manja nemese toba ulirizabo wera bekengere toba uliriza abo babi boita banobo wano bakulaga enseko na yete balagana njizabwe katimanya
teli ya rumiri wangatali na chigenderwa gwe manya abantu bazibu ensero zibu nyo omuita muno wonga munyumya gwe museka umbe mirembe joji muruma
mukwano gwange mubantu tulina mwagantu agatayagaliza agasinga oboya agayitako okulemesa lyeddembe lyabwe mwotawana lyessanyu lyabwe manya ne bonyumya nabeeyo mmwe bali bwe batyo katimanya
teri ya lumiri wangatalina kigendererwa manya abantu bazibu ensero zibu nyo omuita muno wonga munyumya gwe museka umbe mirembe joji muruma
obagendereranga nnyo abakugamba bbawo byakola abasinga fumbo bwalema ebibi ebyagana kati atereza atya ebya mukwano gwe baba bansalwa nze nkubuulira n'okutijja tijja nti gundi mukwano gwange nze mbalaba bangi nga bagalana nga naye emyoyo girwanagana katimanya
teri ya lumiri wangatalina kigendererwa gwe manya abantu bazibu ensero zibu nyo omuita muno wonga munyumya gwe museka umbe mirembe joji muruma
omusajja wo akufuga nnyo gwe
umbe mirembe joji muruma
leka nawe wange tabifuga yebyo
umbe mirembe joji muruma
Sanze ne Farida
umbe mirembe joji muruma
namusanze ne Morini
umbe mirembe joji muruma
semwongerere uyo ne Fatuma
umbe mirembe joji muruma
Freddy ne Sara
umbe mirembe joji muruma
bakulimba baveko bayaye
umbe mirembe joji muruma
bawonga ingira chikerezi
umbe mirembe
yazanye